Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi te kaumāwaru. Exercise 18. Titiro ki ngā whakāhua. Look at the illustrations.
Whakautua mai kua ngā pātai nei. Me rite o whakautu ki ēnei tauira. Please answer these questions. Your answers should be like these examples. A.
Kei roto ngā pene I te pēke?
Kao.
E.
Kei runga te ngeru I te tūru?
Ai.
Tahi.
Kei roto ngā ki I te pouaka?
Kao.
Rua.
Kei raro te hamarara I te tūru?
Ai.
Toru.
Kei roto āna puka puka I tana pēke?
Ai.
Whā.
Kei waho ngā tamariki I te whare pikitia?
Kao.
Rima.
Kei roto ngā kākahu I te kāpata?
Ai.
Ono.
Kei roto ngā ika I te pākete?
Kao.
Fitu.
Kei waho te manuhiri I te marae?
Kao.
Waru.
Kei mua apita mai te whare?
Ai.
Whakautua ngā pātai mō ngā whakāhua. Answer the questions about the pictures. Hei tauira ēnei. These are examples. A.
Kei hea ngā pene?
Kei roto I te pouaka.
E.
Kei hea te ngeru?
Kei runga I te tūru.
Tahi.
Kei hea ngā ki?
Kei runga I te tēpu.
Rua.
Kei hea te hamarara?
Kei raro I te tūru.
Toru.
Kei hea āna puka puka?
Kei roto I tana pēke.
Whā.
Kei hea ngā tamariki?
Kei waho I te whare karakia?
Rima.
Kei hea ngā kākahu?
Kei roto I te kāpata?
Ono.
Kei hea ngā ika?
Kei roto I te pouaka?
Fitu.
Kei hea te manuhiri?
Kei runga I te marae?
Waru.
Kei hea apitama?
Kei mua I te whare?
Now try stating what is where using the same pictures. Begin each one as soon as you hear the number of the picture. Hei tauira ēnei. A.
He pene kei roto I te pouaka.
E.
He ngeru kei runga I te tūru.
Tahi.
He ki kei runga I te tēpu.
Rua.
He hamarara kei raro I te tūru.
Toru.
He puka puka kei roto I te pēke.
Whā.
He tamariki kei waho I te whare karakia.
Rima.
He kākahu kei roto I te kāpata.
Ono.
He ika kei roto I te pouaka.
Whetū.
He manuhiri kei runga I te marae.
Waru.
Ko pita mā kei mua I te whare.